Baba ngiyabongulalela imthandazo yomama. Baba khalo ma, bekhali matokotwe. Baba ngiyabongulalela imthandazo yobaba bethu. Baba khalo baba, bekhali matokotwe. Ngiyawazi amandla omthandazo ophume etokotweni.
Tokotweni na, siwangenze nami ngabanjwa emadodeni.